Ivuyire garwa atsinda inyamibwa we atsinda Ivuyire garwa agirije inyamibwa we atsinda Ngabo nziza warahwatsinze Mushumba mwiza warahwatsinze Kurane nsinze nyagutsinda uwe Mubuganza warahwatsinze Mugisaka warahwatsinze Ibwana cyambe warahwatsinze Inyamibwa we nyatsinda Ivugire garwa atsinda Inyamibwa we nyatsinda Ivugire garwa agirije Inyamibwa we nyatsinda Ibufundu waratsinze Ndorwa yose waratsinze Nduga yacu waratsinze Inyamibwa we nyatsinda Karongi waratsinze Ikinyaga cyose waratsinze Munyambirini warahatashye Tsinda mama we nyatsinda Ivugire garwa atsinda Inyamibwa we nyatsinda Ivugire garwa agirije Inyamibwa we nyatsinda
Ndamutse torumva gutinya uruteguheza umwe tukunda gutakisha. Warakariye itabaro sinaho tinza mu ngango ngambera n'umutasi nguze kuntabaza umuseke wakaribuze gusesa nica. Mbari urukerera nikorera rwa nkuza bwo muronka. Nkisakirana n'intambara intoki zongera mu murego ndafura ndikwizanyije mu nkiko z'ibitugu mukinje mutera ubwoba. Nti ndakwishima mu kwica, ndakwishima mu ruwa, ndakwishima ntareka zenga mugara. Intwari cyane byahamye.